akulira ebyobulamu mu district ya Mukono Dr. Steven Mulindwa alazo kutya olw'omuwendo gw'abavubuka abakwatibwa obulwadde obwa mukenenya mu kitundu kino okubeera nti guli waggulu kyokka nga businze kwegirisiza mu mwoyo emyaka okuva ku 18 okutuukira ddala ku myaka 35. Agamba nti bano balina okulekeraawo okwesigula okulaba nti obulwadde buno tebubatambala. Okwogera bino yabadde ng'eggwanga Uganda olunaku olweggulo lyegasse ku nsi yonna okwefumiitiriza ku bulwadde obw'akawuka akaleeta mukenenya n'ekigendererwa eky'okulaba nti balinnya obulwadde buno ku nfeete omwaka 2030 we gunaatuukira.